Ngeke ungenze lutho mshanam Phethe ngahlakaza mshanam Ngeke ungenze niks mshanam Hamba nale nkosi mshanam Ngeke ungenze lutho mshanam Phethe ngahlakaza mshanam Ngeke ungenze lutho mshanam Hamba nale nkosi mshanam Ngeke ungenze lutho mshanam Phethe ngahlakaza mshanam Ngeke ungenze niks mshanam Hamba nale nkosi mshanam Ngeke ungenze lutho mshanam Phethe ngahlakaza mshanam Ngeke ungenze lutho mshanam Hamba nale nkosi mshanam
Kanti ngisebenza ngholi but kanti glow music is holy Kanti ngalali ngiyasebenza kanti siyaganga iholy Mala wendoda wapheli Mala yendoda wapheli Awapheli Kushisa kakhulu kunehlo Hlobo izone no more Sometimes I'll click on perfume Sometimes I'll keep on perfume Sometimes I'll keep on perfume Sometimes I'll click on perfume Cowboys on it no more.
Back in 2016, ngeze ngathi ngizoshona. Man, I had a big dream, man, divide and I sold. I used to settle for the less, impethe ngazi ngayimosha. But now I'm fighting for my wealth, ofuna kwami uzokhokha. Muphethe isaka singaxoxa, muza nendaba ungahoxa. Muza nolaka ukade, ngiphethe ingadla ngadla ngisosha, ngisopa. But ungangenzi ngikudakele. Ozonda isiphiwo sami, akazi yona into engidalele. Angeke ungenze lutho, bomzuku wasebese ngikhungethe. I guess I do this music for the peeps who never do rap. Angithi ngiphethe okuqukethe. On a skill, fell to leg. I'm with my G's fighting for this cheese. Ngeke sihluleke. I just let it slide. I don't wanna fight no more. Ngiyadlala ngihlezi ngiready, ngibeast ngeza number 4. Ngiyajikela ngenqindi bafana ngiyogadla ngiyakhole. Salala phezu kwale flow yami uzomasha no know why like.
Ngeke ungenze lutho mshanam. Phethe ngahlakaza
mshanam.
Ngeke ungenze niks mshanam. Hamba nale nkosi
mshanam.
Ngeke ungenze lutho
mshanam.
Phethe ngahlakaza mshanam Ngeke ungenze lutho
mshanam
Hamba nale nkosi
mshanam
Ngeke ungenze lutho
mshanam
Phethe ngahlakaza
mshanam
Ngeke ungenze niks mshanam Hamba nale nkosi
mshanam
Ngeke ungenze lutho mshanam Phethe ngahlakaza
mshanam
Ngeke ungenze lutho mshanam Hamba nale nkosi
mshanam
Ngihlala ngifaka umfutho mshanam Ngihamba namabutho mshanam Sifuna injabulo mshanam Ngisebenza njalo ukuthola umbuso mshanam Bangizela ngobuso mshanam Bacabanga ukuthi angazi lutho mshanam Mele wazama ukhona njengam Ojabulisa ukubona umjuluko wehla Ngoba inyembezi uyasifihla Izitha zami uyasidida Nami ngifuna umadiba Ngeke kuhlale kunje simo sojika Kuzobe ngathi phupho mshanam Kuzobe ngathi lumbo mshanam Drip mase ngishintsha ingubo Nini ngithandazela inguquko njena